fuaniga jirag culus muridee u jiibsaday aawadii koob iyo toba jeer ka badan. Thank you.
ayuh.